Murinzi we menyeshigiye mesi wacu ni muhero ati joro gijimye cyane ariko ubu racya nukarire gumyugende nurorere kwiringira kugeza igi uzasora mu munsi uhoraho murwanyi we jongira nawe ansubiza yitonza ati intambari ngiye gushira ku makuru gamba wibabara ihangane wireke ibi rimo yawe kuko tuza boni ibihembo tumaze gutsinda gatabazi ryaremwe byose bitubiza bica biti isigi ye guhabuka hazindida shira nukarire bimenyetso yerekana ho tugeze kandi ibintu byose byaremwe biritege imana imuhiru uni bugufi tunezerwe mu mitima duhumure ko tuzakira dushiraga ina nukarire tuzabana amakuba zabashize ntabwo tuza uramara.